Chupa, kwa machi baby chisembe zenia Chinyola wato hakuna shida Bafani wango mziki guna zita Akachanganga Ronaldo Akapira akachanganga Ronaldo You the best I know Sembe la wanumpe kumoralo Gali na bikini totu nulanga Koneka vina kasikiriza gwenye nyaka Tono misazi dinosaur, dinosaur Hakufunye finally, finally Kirira Bakutamba sita mana yeko yambuka Bakita, bakita Umubongo menye kateli kuwalia Kilia, kilia Bakutamba sita mana yeko yambuka Bakita, bakita Umubongo menye kateli kuwalia
Nyenyezamu, nyenye Zema na mwala nyenyezamu
Chusa,
chusizamu Nzemu chiwato chonchu Shake up your bam bam Orwale lofe tulikula bam bam Dindo lienjogela silimu katemba Yade tunyuamu we ever sober Baby just bend down Chimanyi wazali welimu uptown hey, Awaba feko wa unknown All in a future tense with the big man
Kiria, kiria Bakutamba sita mana yeko yambuka Back it up, back it up Umubongo menye kateli kuwalia
Wamachi baby chisembe zenia Chinyola wato hakuna shida Bafani wango mziki guna zita Shake up your bam bam Orwale lofe tulikula bam bam Bindo vienjogela silimu katemba Yade tunyuamu we ever sober
Levo
Akachanganga Ronaldo Akapira akachanganga Ronaldo You the best I know Sembe la wanumpe kumoralo